kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wonaka jalkabe ga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalkaba dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata Iblajaa bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceen. Kasirba gosa raaffiitiin beekamaa ta'e maqaa Nippil Hassel jedhamuun beekamu weellisaan Ameerikaa Dattartira konkolaataa ofii keessatti dhukaasatti roobsameen rasaasa jahan dhaawamee ajjeefame gabaasaa wixata Los Angeles irraa nu dhaqqabe akkanatti dhiyeessinee turre. Ajjeefamuu weellisaa raappii beekamaa fi hidda dhalata Eertiraa ta'e Nipsii Hassel yookaan immoo Ermiyaas Asgadoom ka beeksise poolisiin Los Angeles namoota ajjeecha kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. Nipsii Hassel yookaan Ermiyaas Asgadoom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalaa addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka Dreek Binshoo fi Rik Rooks faa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. Umrii isaa waggaa 33 kaleessa ajjeesame Nipsii Hassel hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannootti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. Ajjeefamuu Nipsii Hassel ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroo finimamiin lama rasaasaan dhaabanii ka wallaansa fayyaarra jiran ta'uu poolisiin beeksisee jira. Nipsii Hassel kabaatii dabre magaalaa Los Angeles keessatti geggeessame ture badhaasa giraamii kan muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. Waggoota 22 kan Nipsii beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo Kibroom Tasfaa Giyoorgis Nipsiin biyyasaaf aadaasaa ka jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ወር ሶስት ወር ያረጋል አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮድማቲ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከስት ወጂን ቱሬ ወጂን ተኘ ባያ ሰውኔ ቱሬ አማካ ሃራቲ ቢየሳደቄ ቢየሳላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱር አቄቶዬ አማገሩ ነገኝ ኢትዮጵያ ከስት ኤርትራ ከስት ቡየት ባየ ዋንገመዴፍ አመስ ዴዴ ዴሜ ቢየሳላሉ ባያ ከፈዲ ቀቡነት ሜቱሬ ጀረ ክብሮ ንስሲ አሰል አዋሰ ሳገርጋሩ ማንኔም በርኖ ታፋ ኢጃሬ ገርጋር ሰከኑ አከፈዲ ቀቡ ዱበታ ቱሬ ጀቹዳን ህሪያንሳኩን ሜጃ kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Bulchiisa waggaa tokkoo kan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina bulchiisicha agarsiise ilaalchisee gabaasaan VOA Muktar Jamaal Itoophiyaa irraa yaada namootaa walitti qabee ture.
Ani maqaan kiyya Abdiin Muhammad jedhama magaalaa Dooliiti. Turtii waggaa kana keessatti dhugumaroo dubbanne waan baay'ee arginee jira. Saayikooloojikaalii Itoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikooloojii sunirraa badee akkuma. Lammii kamittuu magaan jiraachuun ana waan guddaadha. Turtii waggaa kana keessatti lammata dammoo gara dimokiraatiidhaan oolallee akkasumas karaa hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee oolallee jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa itti naasaanne ture. Yeroo ammaa kana dirree irratti bahanii siyaasaa waan fedhanii haasa'uun jijjiirama guddaadha. Xiqqoo ani waan naaf fayyadu gara dinagdeedhaan. Daasiin dura turetti dinagdeedhaan ukkaamamee. Murni diqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. Lammiin kamiyyuu dinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti dinagdee horatu kana amma eeggamuu qabu jechuudha.
Boonsaa Onnattuu Irranaa jedhama. Finfinnee jiraadha. Bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan kara dippiloomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa Afrikaa kan Eertiraa wajjiniin ha'urra darbee. Biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Ethiopia walin qofoton ten biyonni kun wali wali sani illa yasawlisti dufani naga ummatan gochu feset hala naga yokan dama afrika rati amas itti fufinsaan marii taasifamaa jiru kun akkamitti itti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaattillee biyyoota giddugaleessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaariin jiraachuu kanarratti darbee gargaartota illee daayirekt bajet aidii fa'a kan akka walbaankii fa'a arganne kun akkamitti itti kaasuun hin danda'ama jennee dhugaaf. Walabummaa siyaasaa haadha yoo na argametti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garumaan ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi jirutti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalizonni nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaanitti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee konsolideetid hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uuf institutionalize ta'uu qaba jedheen dhabate.
Maqaan kiyya Saaraa Duree jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu kan cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi tun biyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu sun keenya hunda. Waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatamaa lafarratti mul'isiisaa jiru hedduu waan nama gammachiisaa fi akka ciminnaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhameellee waan laakkaamee daqiiqaa gabaabaa keessattis biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee taanaan jaalalli akka jirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka jirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabateetiin olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin. Mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirratti qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatanii olaantummaan seeraa kabajanii wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana yoo jennu akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kennamu akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaallamuu danda'u qabu. Kan biraa immoo dhimma Finfinnee walqabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraan keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immooyyuu daangaaleen naannawa guddina Finfinnee jiru addaan bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta'a Oromoo ta'uun itti afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundi hundaa ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti.
Maqaan kiyya mataan namarraa gammadaan jirama. Magaalaa Daamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. Paartiileen garaagaraa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraasii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangajjisara. Namoota jedhamanii yogguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf. Ofii isaa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarru kana bilisa baasanii jira. Anillee hidhamee hin bahe.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii itti aanutti ceena. Ajjeechaan dhugugiinsa sanyii bara 25 dura Ruwaandaa keessatti geggeessame kan irra jireessi isaanii gosa Tutsiiraa ta'an uummata 1800 galaafate. Eega sanaa Ruwaandaan manceena hamaa kana keessaa bahuudhaaf tarkaanfii gaarii argamsiistee jirti. Akka baankiin addunyaa jedhutti dinagdeen biyyattii bara 2003 irraa jalqabee 100 harka 6 aga harka 8tti guddataa jira. Paarlaamaa Ruwaandaa keessatti lakkoofsi miseensota dubartootaa 100 harka 60. Kana jechuun addunyaa irratti tokkoffaadha. Gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo qopheessite jaallanneen akkanatti dhiyeessite turte.
Ebile jabara kuda sagaltame afurture presidenti Rwanda ka gosa Hutu gitisani kam Burundi tayara fe eture halela mekufun. University Denver kan Colorado jiru keesat professora waye qoranna addunya katuran Mary Berry akaybsanit.
There was a lot of confusion and of course a scramble for power within his administration.
Dubbi wal aha heddu ture bulchin sature keesattis ango ficarra qutture baatile tanan keesatti sibilo tatutsi kanne Rwanda keessa akadina attilala mani ratikiya fatame gochi gara jabina ka sadarka olana gaggefamer baatisa di keesatti lami war Rwanda kuma dibbasaddet kan umayyota irre heddu najjefamani warren tutsi turan jedan dugugaminsa sanyi gaggefame sana boda Paul Kagameen hoggana yero kan Rwanda ta'an isa dura garu ittana presidenti taani ojjata turan woggoti digdami shamboda har ummanni wa yero sana ta'e keessa sani jira yokan immo ittiqabamani jiru yero dugugaminsa gosa sana umrin sheesa di kature nadin naftangia akajettutti yenya kan akla institute of women kajedamu kan Rwanda keessa argamurra ebbifamte baate.
We have a generation now of people whose parents are in prison, a generation that is not like me.
Yero amma dalota warrasani hida keessa jirantu jira dalota ana walin walin fakkanne maati lubbuna fen qaban kanaaf jeqama keessa dandamacha jiran amma sadarka gari rajiru jette kanaafis mallatton tokko dubartonni miseensa parlamenta an lakkoofsaan guddata usaniti hawasni kenya safuratti ciccature kanaaf dubartonni kun seera sana cabsuudhaan darbuu danda'uun isaanii gammachiisaadha akka dubartii ola deemtu tokkotti kana caalaa hojjechuun ni danda'amaa jette sababiinsaas rakkoo sana isaantu anarraa cabse waan ta'eef aan darbee deemuudhaaf kana danquun qabu jetteetti fixiinsi Rwaandaa keessatti ta'e dubartootaaf karra kan saaqee ture sababiinsaas kanneen dhuman dhiirota turan. Kanneen lubbuun hafan keessaa harka 70 ka ta'an dubartoota waan ta'aniif hojii silaa akka seenaniif dhorkaa ta'e hojjechuu jalqabaniiru kunis paarlaamaa keessatti filatamuu dabalata. Dubartoonni seera tumtoota ta'anii barcuma paarlaamaa harka 60 kan qabatan yoo ta'u imaammanni baasan keessaa adda addummaa argamsiisaa jira jedhu Berry.
Perhaps the most notable one was a bill related to gender-based violence. And Rwanda
Seri guddani hubatama gudda qabu hokkara salarattunda e gaggefa musana lallata seratumtonni dubartota ta'an hoggantumma qabachu sanitin kunta ejette Rwandan addunya ratti biyota foye insa gudda argamsisan jedaman keessa tokko taate jirti kana male serafi abbatoti hokkara salarratto ta parlama keessatti jajjabe susaf addunya ra bua gudda argate jira jette garu namoota siyaasaa beekamoo hoggantoota mormitu dubartoota ta'an lama irratti hidhamuun isaanii dhimmoota akka yaaddessoo keessaa tokko ta'uu dubbatti.
Dhaggeeffattoota keenya kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan si nafeera.
Shanko dale chisu, parda paga da gari finare. Badu parda yodu ni devite, da tumu tikyo orbeke nite. Chapu lama shanko dale chisu, parda godi chak gari finare.
Garana garum sawal le sab gudangala tom sat da gifato sa kenya, garo kopitanu tichenu. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa wuxataa fi qixxaata dabre kana hiriira mormii ba'anii turan. Hiriira kanarratti barattoonni miidhaman akka jiran illee beekamee jira. Qixxaata dabre kana gabaasa Addis Chekkul jijjigaarraa erga hiiknee turre.
Kan maqaan isaa akka ibsamu hin feene barataan Yuunivarsiitii Haramayaa tokko gabaasaa VOA Addis Chekkuliif akka ibsetti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii keessaa baratan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Dirre Dhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala haa galfamanii Komandi postin warana wala garrati ojiro olfama jiru akafamu itti gafataman wajira parti oditi obbo Alamusime taitarra akafaman gafile jedan qabachudan hirira bani turan. President University Romaya Dr. Jamal Yusuf hala chi boda umame akana jechudan gabasa kenya fifsan. Baratun gafi kabatani kalesa hirira bani jiran ehamatu nargatin bahan. Ega bahanim mo tole ega jenne umnoni nage gumsa ega turan. Hirira sana bahani enna debian barata toko polisi giddut walittibu insa umamen baratan sun tikkomidame. Sun mira ijo leji jire gazi ni mimmansu ittibifame ijo lenis agadar bachu jalkaban. Achi bona nutis giddu galle humnatisas are mimmansu sanakkar aban baratonis agadar bachu akkar aban gone. Alkana kanatti tasgabbaye bule mucasana anifi wahilliki ya hospitala ramayat deemne la lejirat inno caba lafeqaba garu arganamas mormin sun ittumafufe gomma gubu fatu ture sanarra dabres ibiddi marga qabachu tu ture humni nagenya kadulat tittibobbaye ansejira amma halijiru baye gari dajiran Dr. Jamal gafin barattota university aromaya kun arras kanittufufe ole tau kandubatan president university aromaya kun arra ware boda barattota wajjin mari geggesu sani ledubatani jiru barattonni barnota jalqabu fedan akajiranif barattota kan agatokkon orkamu sani natidubatan jiru kalesa barata gamorra utale mi damefi barata kalesa tu beksisa gabate beksisarra busu yalu mi damerra kanafe mi dan kabran akaben jiru jechudan president university aramaya kun gabasa vio yetidubatan university kesatti beksisa won yokanimo tapella won sadi Challe bukke samu sani le dubatani jiru jara addis chekol jijigara agge foto ta kenya kada gajir tan radio sagale america saganta fan romoti gara qopitanu tichen hirira mormi wita ta brekana mora university amboke satti demse samet tutu nirmatin university chara yero murtaini fariatam ne jechudan baratton university cha agito ko komede sajiru University Chimboga Masatin, Baraton, Galma University Charat, Meet, Arak, Absisut, Shakaman Kuran, Amat Imisa, Korena, Musatin, Kulkule, Samebe Kamuti, Morara, or Kamaniji Rujada. Nakor Malkatu, Robida Brambo Ragabase.
Baratosni Ambo University, Moragu Dichari Bala Kaman, Engata, Guyawit Ata, Hiranagavo Isani Rubata, Baratan Makanisa, Kainchaka from Liberbadok. Adano Baratosni, Agis Saturan Jerus, Akastipsa.
Ajitan in Madanga. Hara batir komandi posisinya mu itu jurur lah kau right. Afan orang buat mu afan orang GV afan terdalam saja kata jurur. Jangan orangnya berkaduran dia buat nufasan orang muat. Ipin nen kan orangnya ada tuir. Gafili iri dah sabab tanya. Gafici mu gafici iri dah dia tu kaba.
Berkah hiri kunggigi famit terkemun polisin federala Gaza imi manisun akbar tota gergar tansasi radio segala Amerika timejra beratang kun. Riri ergat abbat importer polisi federala hingga kutaj isi cawar total takun akbar total kubusan afurtan rati huati dak kafisan kandubat wamu beratau fumanu mitang kamar rage tau ifsu makanisa akke hinca kafam negafatulak.
Kenapa kesa anisati lamat kej ribi? Ironi dormi jauh takut ribu. Acuan ceturai gipi kes tejuh mora kesa. Hiria tu jira, ani hiria sang kesa harkuman kau hinirbanya. Hirum tu atau jiru najenye, dormi kesa sujiru. Kamulai warana imbeka mle, hidung isani nut tenamani, dormi nut kapsa ini naga ibanja cuchu. Mata angko hundisa kau ni kau nut tu mija.
Amayali argetita.
Yali hargetita ko gipi kena gargar ya cuchu. Garu gaficha gatte gudana teragawe. Malivi gaficha nakas terbang, osori ini kira kau la ranggalau. Sibombi nalat kau ni tokosani. Kunci tengah darba, kunci rancar. Bayi, bayi negatif. Ani garu kanan tu fe balat cufan ni, ofji jiu. Madingko malak kejadian ini, umur orang malak keru gede kudanya tidak gamet cut.
Hirira gigi fami urdofun beratota morai rad urkaman kudan kes satu ko baka hiriri cha akain nak nefi polisos ni ini ufani nukaban jadu halai tinggalai sani dekat dubbata.
Gar bulti gigi ni satu dah, dah sino. Ani garu yeros dormi tu yungkani. Baka jis cakujira. Erga dubin ni gibik abanae, muka kelasiko dormiko, lama fana dormi tici sajira, ufane cerit dormi rebani, panai lani capsani senani, nu rebani, nu bulles sani, kambisani nu gesani, ID kenyas nurra guraniru, mobile kenyas nurra guraniru, gaf saati kurana tok kurani wala kato, gala kara kenya debi kenya fin irra, gala durum kesan tere nuargen. ID kenya gaf jennu, ID kesan mo kara manwarum sa gafat dati, mobile in nuar kajira, mobile kesan huay reni, mobile kenya nula tani, gali. Gal gala durum itir ufne, giddi mandi bane, bulle, yole ma durum itir nubushe, sana wode, amma saati boddemmo saati torbo boddemmo maqan keessan kuno be lettafame deni jollin nuttiman anne dubbisni sana bodde sanne commanderi biro anne ali jiru dubbisni baka kana bodde wangoten inqabdeni alaba baka sinitti murtayara manni murte qulqullu argatanitti alaba medeni baka akastiyira
presidentin ambo university dr taddese qana uita tagene merre herire gigge fami jedamu ilalchison wan radio sagale america ti manqabu
afa uita tadarbe ijollene lakosasani jahid duntani hirira wana ka hirira waiba ni ture slogani adada agesisa wai hirira kana sababi maali fakkaban dursani wantinu besisa ninjiru ata uti akasumati soba ni nagamba ni nagano debi anzakonga batu bane ane dubisu sifturre nutisi garu garantani tidemani yaramesha rukuchu galmafaru kuchu tidemani tagada rukuchu aturani polisi dana ka taskabba uta ee chala ega si baratto tabakabuta tawajimmali acha jarra amma alle tasgabbitu jira
barattootni morichaawndu kalesa ware bodai rajal kabe kandareese nani barataajran taw himun miitta barataa irrege ilalchise waangare isani tigaba fami akken jirre dubbatani jiru
barattootni miidan reportin nagakkaben jiru boyero deera senturre antsuni eruma isan galmaratti anti darbatan bakkum sanatti duwa ka meemana sanaratti miidan engesne gofa bitnesani sana boda polisin duwatta kadel ugone kana si miitan gudanga ideran reportenata injiru ana wantin be injiru
kan sabqunnti wasumafi nabotni tokotokko barattotana anno tokko irra dufanitti dorkan be jedan ilalchises debikin nqabu dr taddesan
nuti yakka kulkullesneti tarkan fi fudanna male ganda san dufanin kulkullesnu amma yollen kun ganda kami dufani esa dufani kan jedu nuti ane wanin be injiru be kunis narran jiratu kaka university yakka seiratti namni tokko disiplinin kan gafatu yakka nirawate sanatu kulkullaye marrawate ameti male ganda kami ten kulkullesitu namni akuma mirga kabu dirka maskaba bakki kun bakka namni baayina anjiratuda dimma barattota kudani duwa tontain dimma barattota kuma soddoma siyadu danda ukamna ganaf waldandeenye walinjiratchu kamna jollen kunisimmo abaratani warkan sirra abaratani malemi dufimenti
dimmi barattota kudani dorkamani kan ilalamajiru gama korena musan wanteef wan full ratti taw murto koricha bod be kamajadani jiru dr taddesan polisin barattota irratti rebi jadame rawwachuufi rawwachuu dhawwisa akkasumas sabamaaliin akka kummudate gaafachuuf ajaja poolisii federaalaa kan morichaa saajana olaanaa baatirii makonnen qaamaan ergame gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhiin qabne dubbatan bifuma walfakkaatuun barattootni haroomaa yuunivarsiitii kaleessaaf engadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa addis chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama raadiyoo sagalee ameerikaaf naakur malkaa amburraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin dhaggeeffattoota keenya qophii isaa nutti kenna. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuu onkoloolessa bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara aangootti dhufanii tajaajila ji'oota jahaati boodammoo aangoorraa kaafaman Tsaayee Daamxootu roobii dabree kana Finfinnee irraa gabaase.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuusaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Ganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf ergan hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Nawaame kan hojjettu barbaanna akka hojiirra nu gargaartu barbaanna yaada jedhunaa dhiyeessani yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabsoo gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataa irratti hojii nagaa irratti gargaarnu barbaanna waan kana hojjettu waamicha naa boranii qaamaan prime ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin pirezidaantii lammaaleen bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin bakka sanii argamne lammaa wajjin waan kana haasofne nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa Bramo lamman wajiran nawame bulchisa bagenya biro ga fatama tae rabatamu khiyana hime samboda uji kane gale
Brigadier General Kamal Galchu iro garabiyat akagalluf waamchinu ftaisame waltane jijira maftiyom sakan milkesina waligalte godanni karana gara qabsoftu nunjidan mumme ministera Ethiopia jechun garabiyat iro debinu wanti tae garu adda jechun dubatan
erga biyet gallemo haasofne alatti wada kala masulun dumtu to kochum tane samboda da fatama jala Dr. Wakre Ojin wajira shafi ta kuma abatin noame prime minister chief da sanis motumas bakabwe wanto limalate sunun jiru kanafi kara nagati ni kapsati wabinke san ummata kanafi kapso kara naga itigege sudan netu kesan ni kapso kesan ni kajedu wanta alajira mesuni harameti bifakanani jijirame nanu teka kabarbanu nagaan kapsa wegedendame motumman kapso kara naga dite gufuntane wanti sarabarbanu njiru jennet kara khuji jarma kenda dite fulle fanne demature
durumani yu kara naga kapsa wanta ummata fayyadu ojechufi kanan mudama kana furadde hoji egale male jiran Brigadier General Kamal
timiti yokimo parti gi yagati se ko kapso tijru gati se timiti jalka umarra lamma fa akada maliti jalka watta sofne ga tumurati ndemne yu rakko kasi hala kabu ke setti daru monti guddan e ga hoppi da kasi naga wajji wajjechu da fi wal gargaru ratti ka amananta e parti kuni yada jijiro te ta amanta jidu wan kanatti senne yalu fi jalka umarra hoji kana e galle jechu danda
turti bati jaakisat gamana genyatin hoji jajjabeesa hojjeddeera garu angota motumma nanno oromiya walin wal arge mariyachun ulfata turejeru Brigadier General Kamal Galchun
motumma ke sara konjiru qunnamti tejedamu qamisla wajino jecho qabdar gatte yero hoji mariyachu qabdo ji wajecho qabdo ya dolji jiracho qabdo argachun dande tu bilbilan kasani delaman kabajani la uyele ratti ummat oromo tv garri gidutti deme iya da tamman kenna europa ilo la dema ture wali bin sawlo ta kenna kesa in guddani fi hamano gadera dema ture isa wali bin si lola so dema jiru bakasani targame motuma somali tira orra bakabwanis kara oromo tinis oduga dubachu da hakaga odanno somali kala ka oromo kesa jiru heddu hakisa ture manji ummata fi tsasa motuma addambaste itigafata mezani tu betani raqo ummata kana kata ti furamu qabu beku fi kana ra ojetulis waltre mitu motuman onjiru wan kana ra fago jira tsasa nda jiru zol ga jiru kabe da jiru mo ummata ojinu bi dabra ko san kesa jira nam furmata gendo finjiru akano wollola tu woltikin chatu ga me kadema tu re ummata kana wani kabani karaba ati mo or nanno somali kana wani kabani mari gama gamalatti de mo ratti sudu dalo fiki ya itti de de ne je chura o dollo li duru ra kae nanno sariti ummata wani karara me wal tajji karara de ko pae dut nanno sani gaba pate da pate choda tatta pira ko kana furu ke setti lut gone o gadi dami torba ke setti nama rakko ke na akara ko fiti furate lo jira kate lo fure jirani galate patani tala barisa wajira president jiracho romna jiru rakko bakka bra jirule kan kama nda kun kakka kina aksan kakka babile da chaga motuma wan kara ke sakan gal gochu ke set ko da gudda kenna ture daga subudda kenna ture
savanitin angorra kafami osonat hini mamin osona marisin hojira ka ongo tala dan nafkin na major Brigadier General Kamal Galchun
ni na dafe kalani zalmo parti da motuma damba stelalu ndande to sitol ke sama kamada dangan ka bujin jarmati amma nama yeron shankasan yeron sharra madan betu singa fatani
imma hojira ka famu Brigadier General Kamal Galchu ilat sudan ya dakanu kennanif wajira parti demokrata oromot bilbille dubihima wajiricha obota yedanda arganne isanis gara wajira dimota communication motuma nanno oromiyat nu kajelchen wajira dimota communication motuma nanno oromiyat bilbille hogana biricha obo admas damto argachu hindendeni bilbille sani hinkaw gabasa radio sagale america tip sahay damto finfinne
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Gargala Keessa Saalama Walakkaa Jalqabee Aga Saasaditti Satellite Nile Sat Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutti Walitti Deebina Nagaatti Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of-